mama come and we make my story. Go guy, now you take in the hospital. Shori, shori, come and di choro pana beat. You dance with me, dancing despacito. Mama ya,
tazama, anavyo katika. Ina manazeno mundu wangi. Tazama, anavyo katika. Ina macheza buru kutuma mbi. Tazama, anavyo katika. Ina manazeno mundu wangi.
Lupita for my way. You making great fight today. Motoka on your way. No juju one low thing. Say dimu 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 daddy. Kariba akana for you. Kande me so kusomadi. Kalamu nense mbadi. Omuti maburu madi. Mse ukonda ni figo na ni digi digi. Oli masiga kunywa kuhonya kalamata. Ibutamu kama tende bwemu na masaka. Tazama anavyo katika. Ina manaze no mundu wangi. Tazama anavyo katika. Ina macheza bulu kutuma mbi. Tazama anavyo katika. Ina manaze no mundu wangi. Tazama anavyo katika. Ina macheza bulu kutuma
mbi. Mama, imi di kinzi wa sanka to take me to your papa. Me baya kato take me to your tata nye kumata. Take me to Igwe pour me water gara Mario Mario. Show me your gumbo di galo isa
papa. Yanina mpenda. Mimi na mpenda. Ukonda ni moyo na ndende. Mwenye figa konde katam tam tam. Yani na mpenda. Mimi na mpenda. Ukonda ni moyo na ndende. Mwenye figa konde katam tam tam.
Ukonda ni figo na ni digi digi. Oli maziga kunywa kuhonya kalamata. Ibutamu kama tende bwemu na masaka.
Tazama anavyo katika. Ina manaze no mundu wangi. Tazama anavyo katika. Ina macheza bulu kutuma mbi.
Lupita for my way. You making great fight today. Motoka on your way. No juju one low thing. Say bigu 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 daddy. Kalibaka wala kodi. Kakule meso kusomadi. Kalamu no semba.
Anavyo katika. Naze no mundu wangi. Anavyo katika. Cheza buru kutuma.
Karo mama, gimi di kinzi wa swanka to take me to your papa. Me baya kato take me to your tata nye kumata. Take me to Igwe pour me water gara Mario Mario. Show me your gumbo di galo isa pati pati.
Karo mama, come on, we make my story. Go Ghana, you take me in the hospital. Shori, shori, come on, di choro panabiti. You dance with me, dancing despacito. Mama, ya yeah.